Take it easy. Feno tulipize na masimu tekuli.